Erega ntakizeye ko buzacya none dore veni veni raje twabaye imyaka dushyira itafari kurindi none dore veni veni raje bavugaga yuko izuba ritazarasa none dore veni veni raje shimwa mana kuko wadukomeje none dore veni veni raje amahoro agitaha zihindura imirishyo imitima ikijimye zari inzozi iwacu iyo mvuka igiti kitarashibuka kigali itarasanwa zari inzozi uko imyaka igenda ihita indi igataha umucyo uraganza ihumure riraza nitwe tubiba imbuto y'amahoro bye bye nyakatsi ejo ni heza cyane hari igihe bwiraga ntakizere ko buzacya none dore veni veni raje twabaye imyaka dushyira itafari kurindi none dore veni veni raje bavugaga yuko izuba ritazarasa none dore veni veni raje shimwa mana kuko wadukomeje none dore veni veni raje inyuma ureba aho twahoze n'amajyambere ayiwe igihugu gitoya ariko ntitwari batoya utuza mu b'imbere yego uko imyaka igenda ihita indi igataha umucyo uraganza ihumure iraza nitwe tubiba amahoro bye bye nyakatsi ejo ni heza cyane hari igihe bwiraga ntakizere ko buzacya none dore veni veni raje twabaye imyaka dushyira itafari kurindi none dore veni veni raje bavugaga yuko izuba ritazarasa none dore veni veni raje shimwa mana kuko wadukomeje none dore veni veni raje
The Truck Slayer